radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizweho na Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye I Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odina. Umubyeyi we Esperance Kakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara mudugudu wa
Muganza. Narindi monshakisha umwana nabuze muri 1994 mu burira hariya mu gihugu cya Kongo, cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odira.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odira nuko ntakimufite, murambabarisha.
Nta gukimufite ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga, niwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana rwa mwatandukaniye muri Kongo, yihe Kongo, mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya I Goma haruguru y'ikibuga cy'indege cy'I Goma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana, hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumwura, nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi dore nko mu minota mirongo itatu, bye bibaye nko mu minota mirongo itatu. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza, hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mbaca mbaririza, barambwira bati ariko hari umwana wari aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi, birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nkubaza mpamagara, niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Kuba ari bakubwiye yuko ari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo, kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe. Ariko nyuma mbere yuko munguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'icyenda na kane, nagiye aho bitira I Katare muri za ruferina zari zihari, muri ruferina yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara warahamagara, gutwana twose twari tunzinya twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CSR yari irimo ukorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi, byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare, aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CSR Kigali?
Nabashije kurebera muri CSR gusa I Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odida ujya gushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakibukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
mura kukanya aho twa dukambitse haraho nange sinari ngiye kure yaho ni hafa uhari mu ngo z'abaturage ni kuvuga ngo babaye nk'abirukansi bavaho nk'uko akwambuka umuhanda ujya mu hakurya hanyuma isoko rw'amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoyi barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko ni igikapu cyanjye kimwenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenda kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashije kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye i Rwanda barabarira barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya niwe umuzi kurusha abandi mumbwira uko abibonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana kuko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seudira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yakibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina n'ubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nkurwimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yak kumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine nuwo mukurikiraga mu rwanga mu ntege yamwitaga Tine hanyuma hari musaza we witwaga Tente yajyaga yarazi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye ifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze
Madame Esperance Mukakina ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye Mutara bonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi Imana nibishaka ikoresheje ikintu kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimye cyane kuba warategereje kintu gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero uwo mwana Théogène Rukundo yaririwe kwa nyirakuru amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga Yuliana nta rindi izina rye tuzi yaratuye muri Gishwati afite umugabo witwa Munyankwiro wagusitse akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo akagari ka Rwaza umudugudu wa Kamenyo ya kabiri amaze imyaka 30 ashaka mama we
nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye tumaze imyaka 30 tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe
iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana muherukana ryari
duherukana muri 1994 twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe
muri 1994 wari ufite imyaka ingahe
njyewe nawe mfite amezi atatu
ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye
nyogokuru na sogokuru babyara papa
bari batuye hehe
ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu umurenge ni Rurembo akagari ni Akarwaza umudugudu ni Kamenyo ya kabiri
none se muri 1994 papa wawe na mama wawe bari batuye
muri Gishwati ubu ngubu ndumva hari ishyamba yego hatewe ishyamba ubu ngubu
bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki
papa wanjye yari umuveterineri avura inka
yavuraga inka zande muri Gishwati hari abantu benshi bafite inka hari za leta hari z'abantu baba bafite ibikingi yavuraga izande nimba barakubwiye
yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta
wawe izina rye ni irihe witwaga nde
twaga Munyankwiro Auguste bakundaga kumwita rya gatonda
mama wawe we yitwa nde
izina rye nzi ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuriana akunda kumwita Yuriya
hanyuma 1994 Jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati umwana nimumugumane genda agiye
byasabye ko ansigira papa we aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru ntiyabatekerereza uko bigenze kubera ko na papa yaje gupfa muri 1998 urumva nari nkiri muto ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko
ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza 94 mama wawe ari kumwe na papa wawe genocide iratangiye mama wawe agusigiye papa wawe we aragiye yaragiye he
we yumvaga ko ahunze kwera ko nyine yari marashakishwa ngo bamwice aravuga ati n'umunda kugira ngo banyicane n'uyu mwana wa musigara nawo ningira amahirwe nka ruko katuzongera duhure nitudahura ko nyine imani zakora ibyayo hanyuma niyo magambo bambwiye ko yamubwiye
hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana ntabwo ntibasobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amutize kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he ikibazo umaze gukura warakibajije
ntabwo nacoje kubera ko abo nari buze kukibaza ari papa kandi ntabwo yari akiriho ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza kandi nabo nta makuru menshi babifiteho ibyo nagerageza kubabaza nasanga nabo nta kintu babiziho
ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye ukuramo iki wowe niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he
ntabwo namenye ngo yagiye anyuze kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho
wigeze utekereza kunyarukirayo n'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yuliya niba akiriho bakatubwira aho yagiye se niyabatabayekinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu gishwati z'abaturage nk'uko ubimbwira kugira ngo tumenye uko byagenze none nakubazaga wigeze utekereza gusubira mu gishwati ngo baze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe
nigeze kugira icyo gitekerezo ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga nibura nkagira amakuru y'ibanze nangiriraho gushakisha ibijyanye na mama ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera kuko gishwati mingayi sinamenya ngo bari bari muri gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero sinamenya niba bari bari muri gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu gishwati mingari njyewe ubwanjye wakoze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice umupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho
reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agaseruka burangana ku gihugu cy'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka ubasabe icyo ushaka n'icyumva bagufasha babwire ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya rukundo uwakugeza mu gishwati aho papa wawe yakoreraga tukabona abaturage bamuzi bamwibuka n'icyo wababaza
ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese ibisa habaye hari amakuru arenze ayo mfite afite yamfasha akayama kuko yabankoreye igikorwa cy'ubutwari cyane kandi icyo gikorwa yabankoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Augustin bakundaga kumwita Ryagatonda aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuliya barabihinaga bakamuhamagara Yuliya
niba mama wawe Yuliya akiriho akaba yararukutse akaba atarashoboye gusubiraho mu gishwati akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe sinjemo abari bamuzi bari yararunguwe ku buryo buzwi niki wumva ushaka kumubwira rukundo
namubwira nakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyereka nanjye nkabaho nzima mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho ukamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero tuje ni rukundo ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nabane nawe kandi murakoze kudufasha mani barindi
Agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafurika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushiki we Mukandekezi Domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze icyenda na kane
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo icyo gihe ari Zaire
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongeye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunga yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muzungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye ndetse mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrique
none se yarafite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane
yari yaravutse muri mirongo irindwi na rimwe
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atariko andi makuru mfite ni uko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakira ingaragu
bageze yambwiye ko ngo ageze aho ngaho muri Centre Afrika ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyare umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Centre Afrika ngo ajya muri Cameroon
muri Centre Afrika cyangwa se muri Congo Brazzaville
ngo yarambwiye muri Centre Afrika hari
ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba aragiye Douala yakubwiye niba aragiye Yaounde yabera kumwihangira
yabera agiye amujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon
ariko ngo yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Centre Afrika
yego
n'umwana
ngo umukobwa
mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare ibutare mwakomokaga muri iyo komine
Gasatira
muri Zeiteri
Nyakato
naho Selile yanyu ari iyihe
yari ya Mahembe
papa wanyu yitwaga nde
yitwaga Nibakare Stefan
naho mama wanyu
yitwaga Mukabaziga Veridiana
hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho i Rusatira hari abo muhafite
kugeza ubu nta muntu uhari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isamba arimukajya ahantu ku Rusumo nta wundi muntu rero wasigaye
none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntubungire kumukiryera bya aho hantu mwatandukanye ni hehe
njyewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho i Butare
yego
nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye nawe rero ahunga ukurumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe
hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga niba kumva niki wumva ushaka kumubwira uha amakuru yo mu Rwanda mubwire rwose icyo kuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umutima umwe yandike
icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niwe usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana
ndahamya yuko arimo atwumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga kuri muri Amerika kugira ngo ushobore kubahuza bizashimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimiye cyane Domina Mukandekeze kubafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa ni uko tubonana tukaganira mbifurije amahoro y'Imana
rwose murakoze Imana ibahe umugisha kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere
urakoze cyane Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umwana w'umukobwa witwa Clementine Uwicyeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka 18 yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana abo bana bose barimo Clementine Uwicyeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Nyiramfikije Juliana cyo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, ashimishijwe no kukwakira.
Nyine se ntishimiye Imana.
Yego ndishimiye Imana.
Ihabwo izi komisi yashumwa ishimi shashize wari wambwiye ngo uzampamagara ariko hadatanu.
Yego
ndangije ndategereza nirwa mpagaze ku musozi ndirashobera ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Iyo ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo man. Yo mani shimwe kuba mpamagaye mana.
Naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka nuko
ndarabikeshereje ndanabikeka. Yo wari wambwiye kuri mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo
uramba bari ariko rero narabikoze rwose burya.
Oya ni rwose ahubwo nanjye umbabare none se kwa na amarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki.
Niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye ko hashize imyaka igera kuri nimba nimbuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 98
bagiye 98 ngo bagiye bajya hehe? Umwana ninde yagiye ate yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana umwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego
nigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aja yari umuntu ngo uvuga ubutumwa nyine babarokoshe bari na benshi atangira nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje bagenda ngo bavuga ubutumwa bari aho bageze basenga bagira bate yewe n'iwacu barahageze ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane kuko niyo yari ntuye i Rutare.
Yego
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana i Rutare. Bageze ahantu hagati mu giterane i Rutare uwo mugabo uwo muntu uza wabo uwo mwarimu wabo akatamo kabiri aravuga ngo bamwe nibakibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuzanya agahanga.
Ariko mbere yuko ukomeza uwo mwarimu wabo uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika iryo zina ryo.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro Serije.
Serutaro Serije uvu yavukaga muri Shinyami mu cyahoze ari komine Shinyami ahantu bita Ruvuri.
Ntabwo ntimukimubona ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bari abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo ntabwo bavuga ku butumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira ndagenda ngira ibyumva ndabaza reka data bibaho ngaho ngeze hongera no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo bisubitse Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Inyuma gato ya mukecuru ubanza umbwire uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
Aho yari abivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye
ku buryo utekereza ko ashobora kuba ari aho baherereye.
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka nibwo habonetse umwe akajya vugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile Ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara na ese dufata nomero we nani nkajya muhamagara tukaza se muri sheshe akaza ngo bari Uganda ngo kafashe uri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo zambaze aho bari ariko ngo arazashashisha bugende n'abana nti niba barapfuye watubwiye nyatwe tukabimenya ariko ngo yangongo ntabwo ngo ntisindize ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu arimo guhisha tugenda mubwira ntese wazarishe ntaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri Karenge nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bakina twe niko atubwira bushyeye ndetse inomero aza kuyikuraho bibiri na cumi yayikuyeho noneho yo nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwo Cecile Ndahayo hari uwitwa Gasafari Celestini nabo bavu nawe yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'undi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga Utare ku mujyi n'ubundi witwaga Esonganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo ni abonzi na Serutaruwe Serije yari umuporofeseri wabo uko yagendaga nabo urabona intambara nibwo yayishirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujiji nabwo bukivangamo abandi nababwira se ko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngo ubwo abantu barafuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero bibiri na cumi ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza namubaza n'abantu babo nawe akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitu wenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ngo ubu ntushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri isi ibari Kanyenzira iba shitani shirahasi
yes shitani shirahasi Kanyenzira hashize imyaka itatu
narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ari ngombwa nkashaka gutace nkayibura bakumbwira ngo ni ngombwa umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe igihe cya sitanesha ntanga amatangazo numaze gushobera nyine ho nkwandikira ku gasharo kaburaga tumaze kunshobera batubati muri izo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo cyaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu babahaye kugira ngo
babangize naje gutekereza ndavuga nti kubera ko icyo gihe twavuganye nko kubwira ngo bagiye ngo bari bivuga gutuma navuze nti yenda yarabijyanye yarabyanze yarabyihoreye
oya nta kintu nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira wariwe wese nicyo mbereyeho nta waba
umwekaragiye
asohotse wa wagiye guhaha mutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'94 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni ntiyahumura
ukomeye
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amahirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga ndishoreye imana yo mu ijuru kuko ko ari igitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga nti bazenge kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura bimaze nzari tange nzumva uko bigenda
bose barakubeshye mu byeyi ntago gomba kugura tache kugira ngo ubone ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwino nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye n'Imana
amen
yo ubwo yabirebye gusha rwose ndavuga nti yo wendi ntarongera arampamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha uzongera nkandikisha
oya rwose ntukane mugatanga amafaranga yanyu ngo murango murandikisha ngo mu
Nageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagana nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa n'uko wanyihamagarira mukecu birutwa n'uko wanyihamagarira aho kugira ngo utange agafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfite nta n'abana mbana nabo wo niwe wari uwanyuma urumva agira afite 18 afite 43
komera
ndashimye
umwe arababaye kuba barabigeraho bihandenga mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero mbere mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kandi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntago duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko azakwiza kuri ibyo Amerika uzamenye kwa kubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni iyo yaje kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye ateshe ndandikira ubusa
oya abo ngabo ntimukabemerere muzajye munyihamagara byo nimero muzajye muhamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza
iriya nimero ko utanga itangirwa na 00 so muri muhamagara ko kwitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 0 2
yaje ufite n'ubiranditse n'ubu urampamagaye ipiza
ehe 7 3 kane gatandatu rimwe zeru iyo nimero
y'umuntu
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mubwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha n'abantu nyubaherereye ni benshi
nanjye nzaguhembera urwo rukundo nzaguhembera ijuru kuko iby'iyi si byo ntacyo
ibyiyi si nanjye
ntacyo byamaze nzaguhembera ijuru rwose nzaguhembera ijuru kuko iby'iyi si byo tuzabisiga
ntabwo tuzabijyana tuzahamwa
ntabwo tuzabijyana nzaguhembera ijuru gusa
nibyo byiza
ntabwo ijuru wica tuzuruhuke kuko warakoze
amen amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine w'icyeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanwe n'umuvuga
butumwa yari afite n'izina bakundaga kumwita yitwa w'icyeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza rero
niba ndetse kino cya Clementine ariyo n'uwicyeza benshi ntibari banayazi izina ryo twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'uwo muporofeseri nanu umva nta kintu ntabashije kuko ndakubwira ko posheke kiri hari i Kigali nagiyeyo
kakagasaro kawe mwakabona rero kakagasaro kawe mwakabona wiki kintege kakagasaro kawe mwakabona kakagasaro kawe
iki kiganiro agasaro kabura gakiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'1994 turi muri komine Gakira muri sitori ya Nyabiranga hahoze ari prefecture ya Kibuye ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye ababyeyi babo bari bamaze kwitwa mu kwezi kwa 1994. Abo bana niyo twagira Nuheri na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka 30 ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kivu.
Uko sinamenye aho yanyuze nanjye nawe kimenye aho twanyuze twe twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Gakira, ariko ngo ni muri Karongi.
Aho si Gakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Senyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Sitede ari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero? Byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komera.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Iyo duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka 4. Yari afite imyaka 7 gusa 8 gusa atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwe bamaze kuvuga ngo yitwaga Noheri. Niwe twagira Noheri. Yitwaga niwe twagira Noheri.
Banumva kuwo dushaka. Imana ni ibimukomeza kiriho igihe cyose tutaramushyingura, tuba tukimufite mu mitima twizera yuko akiriho. Reka tuye tumwikize izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Yego, murakoze. Yitwaga niyo twagira Noheri, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko ari agasino kiwe. Ngene nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Turahunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwishyura nyine niwe wari mukuru ngo yari anshoreye. Tugendana n'abandi nyine, nibuka ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine niwe twongeye guhura. Tumaze gutandukana aramfashe usanzwe barandera. Ubwo nyuma mu 2002 ngenzi kubona umuryango wanjye mvukamo, twasaga wenda nkava ngo wenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu 1995 ngo hano uwo witwaga Noheri. Witwa Noheri. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango, ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu we tugasaba ko nawe atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twese tugira ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
bamuzanye? Yego, muri Bwakira. Ahahoze ari iwawe. Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntiwakongeye gusubirayo. Twese turi n'ahantu i Kigali, niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata hari ngira ngo n'umukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri 1995 yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera?
Abitubwiye vuba.
Yabibabwiye vuba amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu ati wasanga byanakorwaga ku bijyanye na Amerika kera, hashakishwa abantu babu zababu ariko nanone kwere gufatanye n'iyo miryango nka CCA hakabaho kugira ngo hahana hanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugiriye inama yagize neza ariko abwambwira amakuru uyu musaza wawe Noheli warufite imyaka 1994 we warufite 4 amazina ya papa wawe na kugendera papa wawe na yahe
izo pasa kingi Samson
naho mama wawe
itwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibyo yari yamubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abazi ababyeyi be bagiye mu wa kabiri wa primero nk'uko bivuga akaba iyo mubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa we yitwa Sakindi Samson na nyina akitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Christine Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 33 utandukanye na musaza wawe na n'ubu ukazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzi irengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro gasaro kabura kumushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira
icyifuzo cyo kuganira kuko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
njyewe ntabwo mpuzi neza uwo ni mukuru wanjye niwe ugiye ati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukina tukamutera nawe tukamukubita
birumvikana umuryango urabambwa iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawumva nturawuzi urawumva ariko ubungubu muhuriye mu nzira wamumenya yarakuze yarafite amasoso yarafite amaso manini
kuko soso yari afite amaso manini ndana ubwoko ndeya busa nawe ariko njyewe ntabwo munsi neza ariko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tw'utumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo bavuga uti kano kantu ndagafite kandi umusaza wanjye ni wenyine ukazi nimubwira ko agingafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe ni iki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko ni iki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igisambo njyanye nanjye muri jenoside
yego
ni uko gusa yambwiye ko aho ndi bujya hose ari bupfe ubwo papa wanjye bamwishe yaba kimwe mukunze ko papa bamwishe nawe leta yo kwica na papa ngendera muri yose nshya mvuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze kuko ni kuri yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukora sinzi ko yamwishe
ibyo ngibyo birahagije ubwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure. Iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi.
Yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa, ariko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga yambwiranye papa ndamuzi nari ndi kumwe nawe.
Naramuka yumvise ikindi kiganiro ntafite gushidikanya, azamenya yuko ari wowe mushiki we Mutenge Janete umushaka. Mukanya nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakingiye muri kano kanya, nyemerere ngushimire Janete kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba kutereza iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho, cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa kiza bamushakira imiryango bakamubura, kubera ko mutari mukihari mwaje mwaraje kuba aho ngaho i Kigali. Bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda, niba atari no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga, aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze. Ndasaba cyane n'abandi mu bihugu bya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhege niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Janete n'umuryango wanyu mwese. Nawe rero ngushimire Janete ko waje mu kiganiro na Gasaro Kaburanga, nkwifurije amahoro y'Imana. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 001 2 0 2 7 4 6 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Thank you.